that it sound good.
Mari yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uba mpongo yangu ya kajiswa denkete
Ndaka higo matenkete utalini weho Nalina musekete na embu Otega marimbo batega menda Mama gaitu kushikala
Back.